Jigo Talanda, decided ipo nambala 1.
Mama Sali
Iwe
Kamfana Kandalama.
You now rocking with Mr. Good Vibes. Ine upuba sini majeolo wanu, mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba, negativity is the my food. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagani. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Kuno ni good vibes only. Nga ziri poti choma tiri menzo. Ni party after party munga tifaka ma window. Life ili short ni kashezo. That's why iti mavarika kuchira vovala ma essential. Amwa, hayofu kalika na manando. Chichili ngachemu magigi fulu bando. Yeah, tiri mujuan vuli geti. Ela, it goes down when my G's connect. Once a vienda chape ya coding. Pambiri nezo kabila ya kena 40. Nitesha chewa chie ma thank you my godi. Lafi yenda moshe monga ita ya mwadeding. Starring afika hapa ni fume ya kondo. Panyembo dips if one a five anona chongo. Game utaita ya shut up. Making money I'm all about the green monga WhatsApp. Ine upuba sini majeolo wanu, mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba, negativity is the my food. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagani. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Wende kuvula mapu wafu tupite koka konkanya. Mwivya pene ni koka fiyaku pene kapene kashangara. Wapya kuno wa sokolo kashira tukulisha pangara. Nekana kotombe fai, kuline mipambe fai. Fadionza kuno ni sahi, mavai poro ni sahi. Tuwele noti kuno utatuanga levya usari we. Mwivya kuna munongo kuisi mwori rangatana we. Wafu
lila chivele chisinefu na wetata. Jimwa ichapata mano ya wako tini tata. Vibe zone ino ntifya kuipeta. Ichivele chita tuseka kuno iwata. Kuno ya bati good vibe bizoni. Ni honi ukapisha wino wabahoni. Engani ule ufikisha nani. Tatushi mapaketi ketu aliwa honi.
Ine upuba sini majeolo wanu, mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba, negativity is the my food. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagani. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Kuno utafano mfena na kanga stili pa same page kunkuluka. Kamfana kandalama Mr. Fukunyuka. She say she single but she hot like a four plate cooker. Oh white party muka mini kupa. Kwa tushima lila jose kwa kalikiriki. Mpita parinya mbeze hero ni mweko bigiriti. I spend on medicine ga patient ku UTH. Queen ni musunga chuma mchechi ku UCZ. Amine benzo looking African American. Dressed in all black like I'm coming from the cemetery. Bad energy we don't tolerate. Bei mwenika black amunga nisecho wale. Six pack ya konyagi chiu na DJ Boyagi. I tell them girls tilangi senko ni kamukati. Crucial let me have a cigarette I wanna puff some. Come from the kandalama uli handsome.
Ine upuba sini majeolo wanu, mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba, negativity is the my food. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flexing, check a chill na bagani. Ni good vibes only.
Kawa, 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 kawa.
Ni good vibes.
Sawa, 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 sawa.
Ni good vibes only.
I put my life in a box just in case I kick it. Negativity uko njipenda fiyama chiki. Family guy don't chill afiyana poor. Doing more of investing zikali kuzibala. Ha, kuno ni good vibes only. Gani money plan ni tumire phone. Ha, blockhead sipwela kona. Mano loki kwa bula no kupenya homie. Ha, wanna top down, give me some head. That's what I told her, so she thought I hit. Itala pena ena. Nga fya luba na serelo kwa antena. Mena umfwa. Swaka kutumpa na kakula kwa pa. Kemu fulo ndefo kutula kwa pa. Mamungulu na mufurisha kwa pa. Nisekonga joka soba ya mishimena pa.
Ine upuba sini majeolo wanu, mashamu yako ya peleke uko kwanu. We don't tolerate va upuba, negativity is the my food. Na kuno ni good vibes only. Good vibes only. Flex Sincheka chiu na bagari ni good vibes on Haret Silungu niga DJ 22 masas Good vibes Hela bene peji na kasi uko Gaston Patrick Good vibes on Maka what PMC Bakangwa DJ Cat
Lebo, hapa nepanga levo Ule mfikisha pari inepari wa levo Duol, duol
Team Hustle, no chip bad Mr. Good Vibes Napona five, vanona chongo, dipsy zama
Mizenga